Records, you've been warned. Ngiyazi kubuhlungu but kumele sebenzele ukuya phambili. Ngiyazi akukho lula, kumele ubekezela ngithi akukho kungadluli. Bazoxeka abanye, abanazwela abanye. Let go, let go, let go, let go.
We started from the bottom, buka manje sescape. Inhliziyo manapha naphi, icela ubuhlungu ngapheli. Ontaba kayikhonje, intaba zabantuka abasiteli. Bazokhuluma kabuhlungu nomuntu omswenko ongatheni. Kanti bayakhohlwa amandla walingane phaketheni. Kwamele ngiyeke iscary, ngiyohereza ngondla umndeni. Namarumu ayasho ukuthi njalo ukhusizo ngapheli. At the age of 17, namakukhe bengakwenzi. Ngithole ipressure ngapha namaphupho ntanga wafezeki. Nekati lelezike ngathi ngaphosa intaba emqaleni. Mina nginamahlono into engilethela imali ephaketheni. Ngifokase kwi-future, ngavoid abangane abangatheni. Lampela impumelelo, ngifisa ukuphumelela nje empeleni. Kudale ngathunga ngilona noma ngiqinise emkhulekweni. Isifiso sami ukubopha, ngijabulisa ukhuluke ne-olet. Kumnyama noma kunjani, impumelelo isendleleni.
Ngiyazi kubuhlungu but kumele sebenzele ukuya phambili. Ngiyazi akukho lula, kumele ubekezela ngithi akukho kungadluli. Bazoxeka abanye, abanazwela abanye. Let go, let go, let go, let go.
Ngiyazi akukho lula, bukho ubuhlungu obungadluli. Nabanye abanabazali leso silonda thiwa suke. Inhliziyo namaqubu nomoya nawo awuphumuli. Alento ngiphatha kabi ngaphakathi futhi ayiphumi. Sengihlala ngi-depressed nomoya wami obamba iwintshi. Since kwashona sisters nomoya wami phela ushintshi. Nabanye bayangikhuluma bathi sengihlala kunosiza. Abanye bayangijaja bathi umusic khwama usizi. Nobuhlungu edlule kubona, ngiyacela nawe ungakufisi. They step me, also my mind is getting weak. Koko ngikwenza yahlangani nama ngisazi manje ngithini. Maybe mele ngishisa impepho, ngicela inhlanhla emadlozini. Kuqe ngithandazwe kumdala ukuthi angikhanyisele nje bomini. Ngicela ngigcinele kumama, ngiyaze ngahamba nomnini. Vele impilo ayiqondakali nayini nobaya umzima. Lento ngiphula umoya ngaphakathi nkenza isiqila.
Ngiyazi kubuhlungu but kumele sebenzele ukuya phambili. Ngiyazi akukho lula, kumele ubekezela ngithi akukho kungadluli. Bazoxeka abanye, abanazwela abanye.
Let go, let go, let go, let go.
Bazoxeka abanye, abanazwela abanye.
Let go, let go, let go, let go.